famaɗo e garton ɗon kettino Abou Souka amateur studio kala goddantoon keccire mona ko ampouruji aissa modde mon de bulum fof mo Abdoul
jamni walla ke aissa habaruji e gaddanɗe asawe o anda hettinantoɓe
nder habaruji ɗi hannani en puɗɗa e ɗon endan nder huɓere ñamayto ɗum waɗan suka ummator pirtol ko e dow noɓe nawtorto réseau sociaux nder yewtere pindol meɗen jeeya ton endan nder huɓere agada to suka ummator ummoytoɓe leyɗe muɓe no jaaha leyɗe yaasi hannde eɓe tawra saɗormaji dalila maɓɓol keeri leydi ko seede yawo waɗi hano wakkati fof en kantira e fijoji men ko cunñol ɓalle banniraawo geƴƴiire wittiine de enɗan ɗo enɗan nder huɓeere ñamaye orɗe pelle duruidooje jeynaari gaɗani sukaaɓe matoore pirtol ko e dow noɓe nawtorto réseau sociaux
no njaati waɗi aissa nder wakkati mo taweɗen hannde o enɗen ni nder leydi meɗen ndi enɗen ni himɓe no kaani no nawtoraade are ɗe enɗen no wuuɗiri nder majju nduni faa hannden ɓe duruwa ko soɗa enɗan caka himɓe ɓe cura nduni faa hannden ko wadda lural ko fiyodira ko e himɓe ɗum ndu woni ko Habibou Hadi Malam Mahamma ardiiɗo sigila feccididde himɓe habaruuji sigila nduni faa hannde indiraɗo citoyen 227 connecté Habibou o duni fa hannde en aissa o watti daade yaade e himɓe leydi dow majjum nani ko o wi'i ko Moctar Hammadou waddi firta e ɗengal fulfulde
premier utiliser les réseaux
seni nimɓe no jiɗi nawtoraade e dow réseau ji sociaux nder fimo tawa le mum hannden o to sayto anndi ginandan ir habaruuji ɗi e hem mbaawi feccididde e nimɓe dow mum tawi duunde neɗɗo heɓi habaru ƴewtinoomo faama toye wuddu makko ƴuwi yala o ngoongaajo na o fewrejo komin mbiyata habaru ngoongaajo kan woni o ƴewtine o faame wadde ginandan ko neɗɗo waawi feccididde mo e nimɓe sabu nildol hunde fewrejum dow internet ɗum baasi mawɗo ɗum waddata faa e jippino laamu e hoore mum kañƴum e fitinaaji e senndude nimɓe dukkonda
de la société
banniraawo jon kuma en gaddan filla balla ka ɗum waddanta rewɓe nder fii golle maɓɓe ko watta ɓe kecora
noon jaati waɗi aissa dalila majjum nduni faa hannde mo waddi ko ummatore sukaaɓe rewɓe de enɗen niide département mayayi kamɓe hewɓe gaddana balla ko watta nduni faa hannden ɓe mbaawa heƴorde ko e maɓɓe ɓe kumta haajuuji maɓɓe ngam anndude ko wonaano tefe nder sigila o nduni faa hannden so kettinoɗen ko madan amina yahaya ardiiɗo nduni faa hannden sigila juɗɗinaaɗo ngam sukaaɓe ummatore de enɗen ni ko isufu cheibou waddi firta ɗengal fulfulde
bayle ko ɗum waddata ɓe ekkititte lumaako ko duruiditta e jonde ɓolum kassen sukaɓe worɓe hiilataaɓe ɓe ni ɓe kaɓɓanaama ɓe mbaawan dabareeji no ɓe gatta ko ɓe balla ngorraaɓe maɓɓe ngam gorko no hanndi walle cile gon baa lanɗan aan debbo cuuɗɗa a walliimone denne de ni debbo wari de heɓii seɗa mum no takkan senngo wakkatiiji gon no nawtorto e mum komin ñaagoto ni woni ko wadda ɗum nder wuro goo ɗum nafa himɓe kammin
ñaagoto
jon kuma en jeeya ton enɗan gaya de en daari nder wakkati mo taweɗen o enɗan yaha wartaji himɓe are muɓɓe caka leydi bene e niger dow maayo non waɗete
non wonno waɗa jaati aissa de en daari duni faa hannde ummatore awƴotoɓe laanaji ndiyan ɗi enɗan e kaabu kaabu ka en goni no ada himɓe are muɓen no jaare no gartira en kettino ko fadel Alou waddi firta ɗengal fulfulde
dow daande maayo ɗo olko himɓe nani olko moteje dogginteɗe moteje ko imminto laanaji ndiyam ɗum dukkonda fuu hoƴoɓe himɓe no jolna illum ko keeru hakkude e leydi Niger e bene maɓɓa wadde ko nokku e ndan yimɓe no nawtoro ɗum nani ko jollano goto haali
ikkano
min ngarana ɗo ngam no woodi nimɓe ɓe ngala bawɗe joltude kodorko on min koƴoɓe jolnude maayo hedde malam ville ɗon e laana ndiyam mo wala are no yoɓa buuɗi keme nayi ma jeego gonduɗo are du yoɓa buuɗi ujunere
jo e motteji mbiteɗo kaabu kaabu kay won ko hoyto himɓe no gadda dow daane maayo ɗon kamɓe hoyeteɓe no yahere no warete ɓeydu kondo an eɓe kolla ɗo enɗan no jahangal maɓɓe wonno waɗira
sohon ina ganji
jon o ɗum haɗama fey goto natta wurtatako tawi se joluɗa maayo nda wala buuɗi keɓe jeego du a jolnatake maayo
joyi lanaji ɓe ñalla no jaana garta e dow maayo ngo enɗan ɗum du kondan ɗon no waddana ɓe jawdi sanne
to min mbawta laasibi ya warta wawtugon miɗen mbawi wadde laabi ɗiɗi ma tati ngam laawol ngol maɓɓama waɗi kon yimɓe no jola natude
e dow fii ya warta enɗan no tawda du kondan ni farrati mawɗo ngam maayo ngo e hoorem balɗe ɗe ndiyan ɗan wonno ɓeydo noon ndenne ɗum du kondan ɓeydi hulƴunde himɓe e dow fii o enɗa
banniraawo joni kuma wakkati yewtere pinndol meɗen no en jahi toon e nden nder huɓeere agada to sukaaɓe ummatore ummoytooɓe leyɗe muɓɓe no jaha leyɗe yaasi eɓe tawra hannen saɗormaaji eɓe padda nder nokkuure OIM ɗum ndu dalila maɓɓol keeri leydi ko seede yaawo waɗi ɗum ndu ngam jukkude leydi Niger dow fii jippinol laamu ko ɗum waɗi laso e jeego lewru juillet hitaa ndu ujunaaɗiɗi e laso e tati min kettino ko banni men lildo men ani Sey Karim ko waddi ko ɗum firtiiɗenngal fulfulde
ɓen sukaaɓe ummatore eɓe ngoodi joote sanne e dow fii o enam sabu ɗo ɓe gonɗo ɓe gonɗo ɓe padda noon ɓe kettaɓe koota wuroji maɓɓe kettaɓe jaara jahangal maɓɓe yeeso ɗum ndu inni ko keeri leydi ndi endan maɓɓa nokkuje fuu
on suufan war entrer sur nous
miɗen ɗan tampa sanne nomin elani ko tuki nder leyɗe amin sanne ngam ɗo asamaka fini allah fuu na mayɗo waɗu nder mum sabu allah na seede yawo yurmumin min keɓa hootude nder leyɗe amin min ɓuri lebbi jeegon ɗo nder Niger komin ƴami fedde o yemde wiyana wona tomum gacce on tawa no e seede awon
c'est la seede awo qui fait tout ça
Joseph Kick o wondo inde fedde leyɗe duniyaara hawjide fillo dilla wamɓe to agadés to enda o wi eɓe ɗo ɓe koƴa laabi fo heɓunde ɓe himɓe mosola
fii on wala no soƴƴitoro caggal woɗi jamahaare no woni e ɓeydade ndenne tomin ballirtaɓe ɗon woni coƴƴitagol nder leyɗe maɓɓe ɗum e wadde tindinoje kamɓe ƴamɗe ko ballaga harto korrol maɓɓe ɗon deyi ko andanmi ni nangude ñalande hande nde mi yi'ay fuu mayɗo nder asmaka ɗo to fedde OIM nde woni hen e wallude
nokkure dille wamɓe gallude agadés no woodi hannde ko watta himɓe ujunaji nayi kemɓe tato dille wamɓe wonɓe no enda no fadda laatiɓe no kettini du nde heɓoto laawol yettoade wuroji muɗum en
aissar ko darta fiyoji coñinol ɓalli hannde ni se kettinoɗen ko Soumana Amadou Diangante
farfi lattol bal ni ono miccito ko pelle ɗiɗi ɗe leydi Niger kanoɗe hono yaaha lattol bal ko Afrique ɗum endan ɓe egginino ɗum yarude yesso jonnon Niger fedde mum lattol bal fe worde walano yaaha tewtol kuppiɗe Afrique ɗi endam ɗum wonno ko fedde hawjinde lattol bal leydi Niger haali AS garde national ko hanno yaaha ligue des champions walano yaaha noon AS douane oɗo kondan ko hanno yaaha coppe fédération kandu walano yaaha ɗum ndu ko saabi ɗum kam woni wakkati mo taweɗen e nder leydi Niger ɗo endan maɓɓol keerol dow e ley fuu hakkude leydi Niger kañum e leyɗe seede yawo nonnoon fa hannde har filla ko darta ɓurodirgol wawde hannde bal baalode ko faɗɗirte juuɗe ɗum ɗo leydi Niger ko hanno waɗi nder lewru uttu ndu ɗo galle ñeme kandu konda egginama fa wakkati goɗɗo ɗum ndu konda ko tawa e nder leydi ndi endam kañum woni ko saabi
ɗo men kantane habaruji amen ko sukaɓe matore mi yetti kettinaki on kettinimen sey jaango ndi on kiyaari